Ubwoba
se ubwabo
warya icumuri urikuri ku mutwe ntugira ubwoba
we hari wehe utuye haninaha ukabona bino bintu biri muno wabireye gutewe
abo ni bamwe mu baturage muri Uganda batuye mu duce dufashe ku mupaka w'u Rwanda bavuga ko byifashe aho batuye bamwe mu bayobozi b'ibiturage babwiye Ijwi ry'Amerika bimwe mu bibazo by'umutekano abaturage bafite Bwana Batabazo Alex n'umwe muri bo avuga ko umutekano wabo utizewe
ko abaturage bafite ubwoba bikanga intambara ko tubona abasirikare b'u Rwanda niyo bwije twumva imirindi ntitumenye impamvu iyo mirindi iri kuva nanga n'iyo iri kuva na cyane iyo turi hara nko kugahenerezo nk'uko muhageze abasirikare b'abapolisi baza turi kubareba nanga ubundi bakahanegera aho kugera amabara kuko amabara gamwe uruhande rumwe ruri mu Rwanda urundi runini ruri mu Uganda ariko abasirikare bo mu Rwanda bari aho bakaza bakakandagira mu Uganda icyo twasaba government ni ukugira ngo natwe baduha barinde bo kuturinda bari turinde umutekano
abaturage banje bameze neza uretse ko umunsi ushizeho abasirikare b'u Rwanda babaye kuriruka ku baturage bakanabageza mu village yanje abenshi birishyira iwacu mu Uganda kubera Uganda ni igihugu cy'amahoro nuko tuba dufite impungenge kubera yuko iyo abantu bari kuzamo imbunda zitari z'icyo gihugu natwe tuba dufite impungenge n'abaturage
kubaho ubutegetsi bw'u Rwanda bwafungiye imipaka itandukanye iki gihugu gisangiye na Uganda si iby'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi gusa byadindiye ahubwo n'abaturage basanzwe hamwe n'abavandimwe ntibakigenderana nka mbere ukurikije aba baturage ba Uganda ngo ntibakije mu Rwanda kuko batinya gufungwa nubwo abanyarwanda bo bambuka uko bishakiye
ntitwashara ngo dutambuke tuje mu Rwanda nk'uko twaremaga isoko ntabwo umuganda yajeyo ariko abanyarwanda bo baraza bakaza gukorera inaha guhinga gucuruza baja kurangura gisoro ariko twe ngo ntitwajeyo uramutse urenzeyo ngo bakujane iwawe
abanyarwanda bakuraga ni ibintu kandi abanyarwanda akaba aribo baregana sasa buriya butegetsi bwiriye ntabwo bashaka ibintu bya Uganda kugira ngo bije mu Rwanda none umunyarwanda uririya w'umunyarwanda akaza akarega undi mugenzi we ngo amumwambuze so bazaga bari kuza kugira gute kunekana nta kintu tuza gushakayo bo baza gushaka ibyacu akabibonekana
mu village ya Rwabara na mupaka abapolisi b'u Rwanda n'abasirikare barazaga baje gufata abafozi bakinjira Uganda nta musirikare w'ino twabona so twewe abari ku mupaka ugafata village ya Karambi Gicuzi na Kabingo ugafata mupaka ugafata Rwabara umuhose nta burinzi dufite kuko abasirikare b'u Rwanda bishakiye niko bageraga gute bashaka abaturage ntawo kumenya ngo baje nanga ntabageze gute
utu turere twegeranye n'umupaka w'u Rwanda twigeze kugirwaho ingaruka mbi intambara yo mu Rwanda mu za 1990 aho abanyarwanda bamwe batakaje ubuzima abandi bakamburwa ibyabo bityo akaba aricyo kibatera ubwoba ko ibyabayeho byasubiramo uyu mugabo hamwe n'uyu mudamu ni bamwe mu barokotse iyo ntambara n'ibikomere
abantu nk'umuntu wabarashweho mfite ubwoba yuko narapfa n'ubundi natwe dukwiye kurindwa
intambara yabayeho arinda umwana mutoya mfite imyaka 12 abahaka iduruvayo kubera twatukira abana tutazi ibyo intambara ibyo ari byo ubwo twagiye gushyira ibyo kurya njyewe kuri bimondi mu murima wa mama baranda si ukuboko ubu njyewe ndi mukangara pepe katagira uko gasa nk'umuntu uzi icyantu cyabayeho ni ukuryama nkakora iki nkarandi guhinza imitima nk'ibibazo ukuntu ko noneho ukuntu nzabisimbuka ubwo ntacyo nabikorera ubwo bibayeho nka gutyo ni ukuvuga ntinoneho ubu nzapfa nta kundi kuzarusimbuka
uyu mugabo w'umunyarwanda umaze kwambuka umupaka nubwo yatinyaga kuvuga yagize gitoya avuga uko babanyeho n'abanyayuganda n'uko byifashe mu gihugu cyabo
hano ni muri Uganda nta kibazo rwose n'inyabusobanuro rwose nta kibazo turahera nta kibazo amategeko wenda government wacu yabashije gushyiraho kuva ngo kumenya umuturage w'u Rwanda ngo ageze imbohano ahubwo ari ikibazo n'ubu ngubu turimo hano kuva ngo uramuntu tubenda ngo ugiye mu Rwanda bakamenya ko uvuye mu Uganda ahangaha ni ibibazo kabisa bari gufunga abaguru
n'uwagaba Moses ni ukuri by'umutekano mu karere ka Gisoro yaburiye abaturage kutagira ubwoba no kwirinda ikindi icyo ari cyo cyose cyabatera ibibazo n'abanyarwanda ati abantu bacu batinya ko bashobora gufatirwa hagati y'ibibazo by'u Rwanda ubundi bakanaba babikomerekeramo bateye kugira ubwoba kuko twumva ko igisirikare cy'u Rwanda kirirwa gihiga abanyagihugu bacu kibarasa inama tugira abantu bacu ni uko bamenyesha ubuyobozi bw'ibanze cyangwa igipolisi kibari hafi mu gihe babonye ibintu bidasanzwe byahungabanya umutekano aho batuye hamwe no kwirinda kwivanga mu kavuyo k'abanyarwanda mureke abanyarwanda bagumana ibibazo byabo batari dusiga. Ntabwo dushaka ibibazo nabo, ntabwo twigeze dushyira abasirikare bacu ku mupaka n'u Rwanda, ariko ibihaba byose turabizi. Ibi bihugu byombi buri kimwe gihinja kigenzi cyacu guhungabanya umutekano ukindi. Ignatius Rahisi, Amerika, Uganda.